madai. Ama nikuje na mbogi ngori, acha madai. Ama nikuje kisolo then, acha madai. Ama upige kofi sai, so, acha madai. Acha madai, acha madai. Acha madai. Ya, mamuzi puti ona pleasure, nina magari nyumba na mapesa. Mashow nazo zikijipa, okay, lukukali nina tisha. Mangeo nao wakiniona, hey, aki umeweza, ya. Nikawa show, mindo na tesa, leo hadi wina aza kunyesha. Puti mo pleasure, we gara lesha, leo ni Rolly au Vanessa. Bei mefika tufike punami, kama ni show pitu ndo Dubai. Ojima nigga, we gara fry, dada ni gani, bono go high. Nataka makali, kuli wa tempa, take it easy. Na ngoma ni kali, cheza chini. Mbono ni chochu natoka Hawaii. Na juzi kibando na mwagana chai. Wapandandai, aki walai. Na kuja na mbugi ya tari, steki kujali ya tamali. Domo 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 chapa zi, vitu nasema sijali. Kama kinyuaji, leta makali, vitu nasema shitaki. Kwaji na ti, heshimu na ni, I don't care what you're feeling. Ya, na genge ni wrong, kutoka long, kiti jabeba ni bomb. Mimi ni strong, kasa mahong, napenda hizo maform. Tony the Savage kutoka home, kitu napenda ni die. So, I don't wanna die, I don't wanna lie. Ni kitu sija why try, sito kindo kwanza, acha ma die. Everything I said is nice, take my die, aki wa lie. Migondi unateki tie, acha kushai, numefunga tie. Toka chini hadi juu, the gara be haxi, huyu ni nani? Okay, mimi najipenda, na mwili na jenga. Na vunja agenda, na shindo kuhema. You gotta be straight, never hesitate. Sieti na die, ilipata kami bado mtoto. Sikuwa nondoto, pigwa mangoto, hadi toke joto. Ya, yeah, nani ya loto, zangu kombato, 10 over 10. Uliza wiri raburu, yeah, call me the gang. Kila kitu mi ubonga masheng. Kadinga nako minabaye manye, na bolo manye. Kipenja gima awacho, awacho pesa egima aduaro. Kineno kali dalide, hey, mano engima maduaro. Ya, yeah, acha madai. Ama nikuje na mbogi ngori, acha madai. Ama nikuje kisolo, acha madai. Ama upige kofi sai, so, acha madai. Acha madai. Acha madai. Acha madai. Acha madai. Acha madai. Acha madai.